Bezegui.
Oi, nigga.
Tá com meio bandit.
Tá Jojo.
Mi kwake zuzu, zumbu kuku azintoshi, azintoshi. Kanipiga juju, kantu nuku na simchoki, misimchoki. Moyo kau daiveti, mezama direkti. Toto na make sense, yeah. Ye wangwa kiombeti. Kisura finito, toto la que jicho, piga la que simpo, pa que mi así poco, yonyeshe mandingo, pasi banda jua uringo mai, yonyeshe mapigo, minaritaka kira mchabagi,
yaga yo,
bubu zizemi,
yaga yo,
bumbumbu zilewi,
yaga yo,
kimya zinemi,
yaga yo,
nabagi, Niko yaga yaga yege igi Iripen mona na faidi we mama Ongeza kidogo Niko yaga yaga yege igi Iripen mona na faidi we mama Ongeza kidogo Kama majabu, kama majabu Kukutana na we mama kama majabu kama majabu naona majabu kuonana na we majabu Moyo kau daiveti Mezama direkti Toto na make sense Ye wangwa kiombeti Kisura finito Toto la kejito Piga la ke simpo Kwake mi azipogo Yonyeshe mandingo Pasi panda juya uringo man Yonyeshe mapigo Mina itaka kila mchabagi
Yaga yaga yoyo
Bubu zizemi
Yaga yaga yoyo
Bumbumbu zilewi
Yaga yaga yoyo
Kimya zineni
Yaga yaga yoyo
Nabagi
Yaga yaga yoyo
Bubu zizemi
Yaga yaga yoyo
Bumbumbu zelewi
Yaga yaga yoyo
Kimya zineni
Yaga yaga